I need your judgment, sudden magic.
Pola baba ya lleva nefasta.
Shua.
Vale que mamá y la ve futua.
Shua. Oli ku shua. Yuga.
Ama atka ni na style nefasta.
Shua.
Pola baba ya lleva nefasta.
Shua.
Vale que mamá y la ve futua.
Shua. Oli ku shua. Yuga.
Yente, yente, atari na nina. Bawarula kumugu wanzabalina. Basi wanina musajja bya muchalo. Siri kwa kamalo. Banza singa kubalo ona siyo basirwa nila musajwa vya mchalo siri kwa gamalo banza singa kubalo ona na 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 ama atka nina style one fashion
shua
chopola baba ya yeba nefasa
shua
aleka mama ilabe kutwa
shua oli kushua yuga
ama atka nina style one fashion
shua
chopola baba ya yeba nefasa mama ilave futwa
shua odi shua yuga
mi imandem fala anywhere me step di boy dem ala mi digana with dem ala and the fala ina di street pandi rock pandi kana mana drop dala
can you be real amwange sanyu sanzi everyday kushu my way can change my way you know you only live once in a life
ama atka nina style on the fashion
shua
chopona baba ya yeba nefa
Shua,
ali kama mai na befutwa.
Shua, oli kushua. Yuga,
ama atka nina style one fashion.
Shua,
kola baba ya yeba nefasan.
Shua,
ali kama mai na befutwa.
Shua, oli kushua. Yuga,
yente, yente, atari na rina. Bawarula kumuku wanza balina.
Siyo mbatiwa ina msajabi ya mchalo. Siri kwa kamalo. Banza singa kukalo. Ona
siyo basirwa nila musajwa vya mchalo Siri kwa gamalo Mba za singa kukalo Ona na 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 na
Kanyuwiwe ula mwange Kwa sanyu sanze everyday Weshilu marumwe can change my ways You know you only live once in a life
Ama atka nina
It's natural, some of them foreign, you see me? Yeah, the whole of them and the traders, we look nice. We look nice, natural thing, you see me? Cheat and a poor.